Carlos and TZ, hey. Along with the security.
Go club,
it's so good, baby, baby. Nico club, hold that bab. Min me kuye tuku jam na sinata. Sinata, kunata. Na wana snap kwa sababu nina mata. Na julikana kama bonge la popo. Kila siku niko ruka makopo. Mitungi daily fegi na totos. Mskoni ni maproso na bonge la koko. Mapapa, mapepe. Leo yako mengi mama ongeza makeke. Matata, mafekes. Wasikutishe unolako tulifoke. Zungusha, zungusha, tingisha, tingisha. Ringisha, ringisha, fanya kaone rusha. Yo mamsap, wenesa. Wendo lerebo, zismame kama bouncer. We mtoto, ni moto. Ni joto, la Kyoto ya protocol. Wendo wewe mama ingine ni mafotoko. Nipe, nipe love, nipe threat, flokoto. Popopo, hey. My turn, na waiter. My waiter, my waitress, na waiter. Waje hapa tu wagize vyako later. Na sasa hivi wala sio mambo ya later. Shake your body, body. Move your body, body. Don't give a damn about M or anybody. Let your panty, rate them ranty. Don't give a damn about M, keep dancing. We are outing,
outing.
You and Niking,
Niking.
We rantings, rantings, ranking,
ranking.
We are bumping,
bumping.
We are jumping,
jumping.
We spanking, stamping and dumping. Aki mama la, we kiboko yao. We una ubongo, we una mgongo, sio vigongo vyao. We sio size yao, mzuri zaidi ya wao. We ni mjuzi, we ni mzungu, sio uzuzu wao. We piga panga boy, chenganya mimi boy. Zungusha panga boy, chenganya mimi boy. Propeller,